on Spiro. Najitahidi kuwa spidi kama Chiro, na nikiumwa na kunywa miskingo. So gari kaa mbali, utakula fimbo. Na momba molo siku na mchana, anondole mabala. Sina sana japo na babanya, na nazi saka ntazipata. Wenye mitomo machongo kachongo katu, kuropoka ropoka tu. Amuna kazi kuongopa ongopa tu, yani mnapenda vitonga tu. Wipe staki bifuna nye, amuwezi nyinyi kwa mie. Sawa chukize numchukie, ila roho yangu mniachie.
Wanenda kawambie
hatutaki bifuna,
kawambie
bifu,
kawambie
hatutaki bifuna,
kawambie
bifu.
Beef now. Beef now.
Walitaka tena kwetu sisi, mia tisa kaja ikatiki. Hata wakifosi hawafiki, mimi naongoza hiligi. Ebwana du,
usifosi tufanane hata kwa miguu. Usifosi kama wale midomo juu. Wachongo kaka kambale, watulia tu kama babu tale. Hata nikipata nikikosa, kama siwezi kudondoka. Na kaza uti, kima thubuti, stingi shiki, kama tingi shazo, hey, amikiki.
Nikipata nimekosa, unataka nini? Wake up tula, mina shona, unaichana nini? Umefumwa, sija fumwa, wanitaja nini? Umekula, sija kula, shida yako nini?
Wanenda kawambie,
hatutaki bifuna.
Kawambie
Beef now.
Wipe staki bifuna nye, amuwezi nyinyi kwa mie. Sawa chukize numchukie, ila roho yangu mniachie.
Wanenda kawambie
hatutaki bifuna,
kawambie
bifu,
kawambie
hatutaki bifuna.
Nasema kawambie.